Itetero.
Jewe cyusa nanjye teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi amakuru yanyu twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose ikindi kandi dukomeze kwirinda coronavirusi dukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune kandi igihe turi gukina bagenzi bacu twirinde kwegerana sibyo nibyo rwose ese inshuti zacu ngo bamwibuke icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize badushishikarije ko igihe twumva tutameze neza cyangwa turwaye tuzajya duhita tubibwira ababyeyi bacu bakatujyana ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo tuvure tutararemba nibyo rwose cyusa kanyoni uyu munsi yaje ku irembo ariko ngo arumva adashaka gukina n'utundi tunyamaswa byamugendekeye gute noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
iruka ufate umupira batadutsinda gahe
biraguye banguka gahe
koko ntabwo uzi gutondeka amabuye kanyoni wapfa dore gahe naraje n'umupira
reka mbanze mwanamo bakame niho uzi gutondeka ariya mabuye atayari
wankora ese igira yari njye utondeka amabuye kanyoni wowe ntiwongere no gukoraho ndabona byakunaniye
akira n'iribuye ye
kandi uratuma dutsindwa kanyoni ubwo se uratondeka amatafari wicaye nasoro
ni tekinike ya kanyoni mwihorere baka
haguruka kanyoni dore narazanye umupira
ndumva nta mbaraga mfite baka
reka ntere umupira ndebe ko atawitaza
kanyoni haguruka itegure batagutera umupira ese uri kumwe nanjye cyangwa kanyoni
kanyoni ni gute koko bagutera umupira watayari ukagwa
nta mbaraga mfite
umupira buriye umurusha ibiro
uri kudutsindisha gusa nta kindi
bakara rekeraho kubwira kanyoni nabi suka asanzwe akina namwe murekeraho kumuseka
nibyo koko ntibisanzwe kanyoni byakugendekeye gute
njye nta mbaraga mfite zo gukina reka nicarire hariya
cyangwa urashonje kanyoni
oya nta biryo nshaka
none se wabaye iki
ndumva ndwaye nta mbaraga mfite kandi n'umutwe urimo kundya
niba urwaye waje kumara icyaka irembo
mwibuke ko twumvikanye ko igihe tuzajya twumva tutameze neza tutagomba kubihisha ababyeyi
ko tugomba kwihutira kubibabwira bakatujyana kutuvuza tugakira
ariko njye nabibabwiye mama
maze arakureye kuza ku irembo gukina kandi urwaye
kuki atakujyanye kwa muganga
bivuze ngo ntibikabije ngo azanjyana kwa muganga nabona umwanya cyangwa n'indembo
njye rero ndabona utangiye no kuremba kuko nta mbaraga ufite
kandi ngo unababara umutwe
ntabwo iwanyu bagombaga kukureka ngo uzaba urwaye
nanjye sinashaka kuguma mu rugo kandi mwe mwaje gukina
tugiye rero kugusubiza mu rugo kanyoni hatutaza no kuremba
ahubwo iwabo bihutire kumujyana kwa muganga atararemba
nicyo bakwiye kuba bakoze igihe kanyoni yababwiraga ko atameze neza
murumva ababyeyi ba kanyoni batakosheje
bivuga cyane nare ceceka hatagira ukumva uvuga ko ababyeyi bafite amakosa
njye rero ndarakaye kandi ndabibwira iwacu maze babibwira iwabo ba kanyoni ntibazongere
nibyo rwose
ihangane uhaguruke tuguherekeze kanyoni
ubu ntiwabasha kuguruka wayitugu wamwete shanare
ngwino ku mugongo wanjye kanyoni
murakoze
umunyora mu mugongo wa nare
humura urakira nshuti yanjye nkunda humura urakira dusubire gukina
kanyoni disi naniye gukina n'utundi tunyamaswa kuko yarwaye ababyeyi be ntibahita bamujyana kwa muganga yego disi cyusa bana inshuti zacu ngaho namwe nimutubwire iyo murwaye ababyeyi banyu ntibahite babajyana kubavuza mwumva mumerewe mute?
Yabanza kujya kuvuza nyiga kuryama ugacyo bakanze no kwa muganga. Iyo batagiye kukuvuza urwaye urapfa. Endwaye bakanga kujyana kwa muganga atarebe. Mama yarambye kujya kwa muganga atatitira. Mama yarambye kujyana kwa muganga atagenda akahira. Takanda mama yarambye kujyana kwa muganga.
Abana, murusobanuye neza pe. Iyo twarwaye, ababyeyi bacu niwe tuba tujyana kutuvuza, umubiri wacu ucika intege, hanyuma tukaremba. Kuva uyu munsi rero, igihe twumva turwaye, tujye duhita tubibwira ababyeyi bacu batuvuza hakiri kare.
Abana mbere na mbere.